и сад ти вас сумбал.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro agasaro kaburaga kimaze kogera twatangiye duhuza imiryango y'abanyarwanda ariko kubera ko ijwi ry'America ivuga mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga nini cy'abarundi uyu munsi turakomeza guha ijambo abashakisha babo ukunshuro ya kabiri kuva iki kiganiro gitangiye turahuza umwana n'ababyeyi be nyuma y'amasaha 48 gusa aje mu kiganiro by'umwihariko turagura amarembo tujya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho abatwumva babashakisha babo turabaha ijambo mu Rwanda ndaha ijambo umwana ushakisha umubyeyi wabwiwe ko yagiye mu ngabo z'umwe mu mitwe irwanya u Rwanda FDLR umwana aramuhamagarira gutaha.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
shaka gasaro kawe muzakabona
winchi kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
uwa mbere nakira nini yo nizigiye Jafari atuye mu Burundi mu ntara ya Muyinga muri commune Giteranyi umutumba wa Karugunda arashaka ababyeyi be bamaze imyaka 14 batandukanye muri Tanzania.
Kibazo kinzanye ngaha muri iki kiganiro nuko naburanye n'ababyeyi banje nkaba nari navukiye mu nkambi bita mu nkambi ya Kanembwa.
Iyo nkambi ya Kanembwa iba hehe?
Iri muri Tanzania.
Hari muhe mwaka uvuka?
Nje mvuka hari mu mwaka 1998.
Yego.
Niyo navukiye ngiye kuvuka rero turaguma ngaho unye ama tuza gutahana na ntuze ya nasokuru wanje yabyara nyine papa.
Yego.
Ama maze kuvayo abavyeyi nabo ndabasigayo. Nagiye kuvayo ofise imyaka 9. Ama tumaze kubasigayo baragira barambare ati genda mujye na sokuru wawe tuzoza ama ndarinda yuko bazoza ndabura sokuru arapfa. Amaze gupfa nyene sigarandere wenyene ngaha nye nabashangazi banje. Ama jewe mbamo muri 2015 mbamo subira kandi mu ntuze ya muri gwa ruhungo subira mu ntuze ya mu nkambi kandi shikira mu nkambi ya Nduta sike mu nkambi ya Nduta baranyakira ama niho twaza guhura rero na mwene wabo kwa se wabo mwene wabo na papa wo mwase wabo gusa base urumva ntibavukana ama tumaze kubonana acyarambara yuko we ngo bigeze kuvugana amuherezi iyo adresse acyarayimpa nanje kugira nzoze ndabaza buke gusa inamba ziwe ntazo yarafise kugira zime gusa yari wewe yari yarambiye yuko bigeze kuvugana
kugira ngo byumvikane papa wawe na mama wawe wasubiye muri Tanzania usanga baragiye barahavuye bare mu kindi gihugu
niko byagenze
hanyuma uwo mwavuganye yakubwiye ko bagiye
yambale yuko ngo ari muri America aho hantu nyine bita Kentucky nukuvuga iyo adresse nyine nago iyo adresse niyo yaciye ampereza wenyene bavugana yuko ariko yamubwiye yuko ari yari
ntabwo yigeze amuha telefone bavuganiragaho
oya telefone ashobora kuba yayimuhaye gusa mu ico gihe ntayo namubajije we yampaye adresse yonyene kubera yambale yuko bigeze kuvugana aramuhereza iyo adresse.
None se Jafari papa wawe kugira ngo akureke usubire mu Burundi wenyine harabandi bana barumuna bawe cyangwa bakuru bawe warufite?
Oya sinari fise bakuru banje nari fise ubwo mutoyi wanje gusa wewe yari umwe mwico gihe.
We barasigaranye?
Barasigaranye umukobwa we kuba yari mutoyi.
Ku buryo bashobora kuba barajyanye muri America. Warufite imyaka 9 izina rya mushiki wawe uraryibuka?
Nibuka rimwe gusa.
Yitwa nde?
Yitwa Maria.
Naho papa wawe yitwa nde?
Itwa Chizara Disarasi.
Naho mama wawe?
Itwa Nibizi Pascazia.
Nabo bakomokaga mu ntara ya Muyinga?
Oya jewe ngaha mu ntara ya Muyinga kwawe kuyimuka sawa sawa amavuko neza hari ari mu cyankuzo komine cyankuzo nyene
abo bashangazi bakurera nabo muri cyankuzo cyangwa se nabi muyinga abo bavandimwe abo babyeyi bandi bakureze sobukuru amazi kwitaba imana na bakomoka hebo
nabo bakomoka mu cyankuzo nyene giye ko kwabaye kuva yo gusa nimuka nda mvayo nza kwimukira no muyinga
wigeze utekereza ku mpamvu ishobora kuba yaratumye papa wawe ataragushatse atarigeze ashaka kumenya makuru yawe
narabyumviriye gose gushikana no gusa nabije kubwanje nake niyumvira yuko nyine arukumbura yoba yarampiza arandondera arambura nico gituma nanjye nashatse nyine maze kuronka kubera je nakunda kumviriza bino biganiro nyene
yego
nico gituma nake ngira ndabatabaza mwebwe nyene kugira numbe icyo mwofashamo yego
icyo twagufasha nuko kuronderera no gushakishiriza uyu mpapa wawe nkuko bivuga ashobora kuba nawe atazi irengero ryawe ariko se abo bene wabo bari Burundi ara bari cyankuzo ntabwo bajya bavuga nabo ntabwo azi kuba ariho yaragiye ntiyareba inyuma ntabwo ntababyeyi akihafite
uretse uonye yampaye adresse gusa tukiri muri Tanzania nyene igihe duhunze ubwira kabiri muri 2015 uretse uonye nawe wonawe no kwa se wabo ntibavukana mu nda no kwa se wabase baravukana ubundi uwo bavukana wewe ari Tanzania wewe yagiye Tanzania sinzi ko bavugana nawe nituvugana kuko sinzi yaherereye ntani nomero zabo ofisi
nkuko rero wabivugaga umubyeyi wawe ashobora kuba atazi ahuri kubera imidugara yakunze kuba mu gihugu cyawe mugahunguka mugahunga ashobora kuba atazi aho bene wabo bari ashobora kuba gushakisha nawe ku buryo nitumubona tuzamenya icyo atekereza azatubwira niba nawe yagushakaga hanyuma tugufashe tubahuze ndakwizeza yuko ngiye gushakishiriza aho utekereza ko ashobora kuba ari hanyuma ningira icyo menya nzahita nkubwira niba papa wawe akumva kiza Ladislas akaba akumva muri kano kanya ijwi rya Amerika rirumvikana birumvikana naho ari irahagera niba kumva muri kano kanya mubwire ikintu kikuri ku mutima mubwire imyaka ufite ahugeze icyo ukora icyo ushaka kumubwira nguhaye akanya Jafari rwose andikira papa wawe ibaruwa y'urukundo
ego icyo nashaka kumubwira nashaka namubwire yuko jewe nyene niyo nizugiye Jafari ati ndahari ati ntacho nabaye nubwo ndacyahari namba nyumva amenye yuko ndahari nashaka yuko tuhora nawe tukavugana ati uko ndabakumbuye cyane ikintu ze gihe n'ikinini ya cyane atubunye ubunye narubatse no kubaka nanje ubunye ndafise intuze naramuzaniye mu kazana ati turabyaye n'ubwana bubiri ati nubwo nkiri muto nyine nashatse nk'indi muto gusa nyine nako ndibyari kugenda nyine byarabaye ati byo byose nashaka babimenye niyabyumva yumve yuko je nakuze je umwana wiwe na duheruka nafise imyaka 9
Jafari urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro kabura gushakisha papa wawe ndetse na mama wawe na mushiki wawe uzi gusa ku izina rya Maria bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya wabuzi umurundi witwa Kiza Ladislas ushobora kuba atuye muri leta ya Kentucky mu gihe tugitegereje ku hamagara no gushakisha kuri adresse dutekereza ko ariho nawe yaduhamagara tukamuhuza n'umwana we niyo nizigiye Jafari batandukaniye muri Tanzania afite imyaka 9 gusa ni hano mu kiganiro agasaro kaburaga Jafari niyo nizigiye ngaho rero ukomeze utegereje wizeye kandi ugira amahoro y'Imana
agasaro kaburaga kabonetse
nkuko nari maze kubyizeza niyo nizigiye Jafari mfatanije n'abagenzi banjye hano ku ijwi rya Amerika kandi tubifashijwemo n'abarundi batuye muri Amerika ababyeyi be n'abasanze muri leta ya Kentucky mu mujyi wa Louisville. Uwa mbere navuganye nawe ni papa we Ciza Ladislas. Umwana koko ari umwana ufite wasubiye i Burundi avuye muri Tanzania?
Ego hari umwana yitwa Jafari.
Yego.
Ya mugende yagiye biri kumwe na sekuru wiwe. Nande isiku naza aha Amerika nabanje guca mu makambi menshi navuye Kanembwa.
Yego.
Ninjira nanihiye Induta. Induta nahamaze umwaka n'amezi indwi. Navuye Induta ninjira Mutabira. Mutabira nahamaze imyaka itanu. Aya navuye nanihiye Mutabira ninjira Nyarugusu. Nyarugusu nahamaze imyaka indwi.
Imyaka ni myinshi, wanyuze mu nkambi nyinshi.
Ni myinshi cyane rwose. Iyo myaka indwi rero haciye havamwo Imana irambonekera nabona ifomu baraje kugira ngo bamhoje kubwe baronzane ino Amerika. Ibintu byaciye kure cyane kubwe ashike ngaha.
Yego.
Niko Imana kweri yarangiriye ubuntu. Imana ikora ibyayo ndashika ngaha muri Kentucky. Nashitse ngaha mu 2017. Itariki 20 z'ukwezi kw'indwi. Kweri uyo mwana kuri ndamuzi kweri kabisa yitwa Jafari.
Yego. None se waruzi yuko akiriho?
Je ntari ntabyo yuko ariho. None Imana kweri yoba igize ubuntu kweri kugira ngo tubonane nawe.
Ndakubwiza ukuri rwose, umwana wawe ndamufite ahwari ndahazi, yarampamagaye twaravuganye ndetse n'ubu ngubu ubishatse nagushyiriraho ijwi rye ukumva uko akubwira ukuntu agushaka. Yitwa niyo nizigiye Jafari.
Yitwa niyo nizigiye Jafari kabisa.
Ntabwo aruzi ko akiriho.
Oya, kuko imyaka ni myinshi cyane kweri tutavugana tutabashatana inkuru ziwe. Ego kweri kabisa.
Hanyuma na papa wawe ntabwo aruzi ko yitabye Imana?
Papa wanje barambwiye, nageze kumva yuko yapfuye kweri kabisa. Ibyo bintu nabyumvishije yuko papa yapfuye. Lakini sibyo nabonye. Oya.
Noneho urifuza ko umwana muhamagara mukavugana?
Jewe ngenda byifuza kabisa kweri. Hakuno byanka
ubishatse na kumvisha akantu gatoya uko akuvugisha n'icyo ashaka.
Ego icyo nashaka kumubwira, nashaka namubwire yuko jewe nyine niyo nizigiye Jafari, ati ndahari, ati ntacyo nabaye, nubwo ndacyahari namba nyumva amenye yuko ndahari. Nashaka yuko tuhora nawe tukavugana, ati uko ndabakumbuye cyane, ikintu ze gihe n'ikininiya cyane atubunye. Ubunye narubatse no kubaka nanjye, ubunye ndafise ntuze naramuza niyo mukazana. Ati turabyaye n'ubwana bubiri, ati nubwo nkiri muto nyine nashatse nk'indi muto, gusa nyine nako ndi byari kugenda nyine byarabaye. Ati byo byose nashaka babimenye niyabyumva, yumve yuko je nakuze je umwana wiwe duheruka nafise imyaka 9.
Wamwumvise umwana wawe iryo jwi riravuguka ryumva ukumva ku mutima rakubwiye ngo ndi umwana wawe ukuhamagara ugushaka?
Ego niwe kabisa kabisa.
None urumva umeze ute? Mbwira, uri hano nawe mu kiganiro Agasoro Kaburaga, mbwira uko wumva ku mutima wawe nk'umubyeyi, urumva umeze ute?
Jewe kweri ku gasaro kweri kabisa kweri numva merewe neza, kuko numvishije umwana wanje kweri nisa guti yiwe, gusa nshiye numva ndemutse ndi ku mutima, nari navuga yuko yoba adakiriho. Ego kweri kabisa.
Niba ufite akanya gato unyemerere mushake, hanyuma muhamagare agusuhuze, hanyuma mbahe nimero kugira ngo mushobore kuvugana.
Sawa kabisa, urakoze cyane.
ariko nagira ngo nkubaze yambwiye urukundo rukomeye yibukana mama we. Mama we muri kungaho ngaho, nagira ngo musuhuze mubaze uko nawe amerewe mu mutima kumva ku mwana we ari amahoro.
Ariho
alo
alo
nabugize mu fasoni
amakuru
amakuru ni meza. Ni Venuste Nshimimana hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika. Navuganaga n'umutware wanyu mubwira ko umwana wanyu umuhungu wanyu Jafai niyo nizigiye yaje hano ku ijwi rya Amerika tubwira ati muzamfashe kubona ababyeyi banjye, tumaze imyaka myinshi twaratandukanye. None rero papa we namwumvishije ijwi ry'umwana we aramumenya. Ndahamya yuko yakubwiye yuko umwana wanyu ariho. Nagira ngo nkubaze nk'umubyeyi umaze kumva amakuru yuko umwana wawe ariho, urumva umeze ute mubyeyi?
Sindi kumva bitahura ariko
nibyo birumvikana.
Ndashaka kubimenya neza, ntabwo ndiko sindi ko ndabyumva neza.
Ntabwo uri murabyumva neza, uragira ngo nkumvise ijwi rye?
Naburanye n'ababyeyi banje nkaba nari navukiye mu nkambi bita mu nkambi ya Kanembwa.
Iyo nkambi ya Kanembwa iba hehe?
Iri muri Tanzania.
Hari muhe mwaka uvuka?
Nje mvuka hari mu mwaka 1998. Niyo navukiye, ngiye kuvuka rero turaguma ngaho unye ama tuza gutahana na ntuze ya nasokuru wanje yabyara nyine papa.
Yego.
Ama maze kuvayo ababyeyi nabo ndabasigayo. Maze kubasigayo nabo ndaza turabana na ntuze yakobera je nagiye kuvayo ofise imyaka 9.
Urumva uko uwo mwana bivuga noneho urasobanukiwe
neza cyane?
Uramwibutse ni umuhungu wawe Jafari?
Ndabyibuka, afite abana babiri.
Yego. None nakubazaga nti nk'umubyeyi nk'ubu urumva umeze ute kumva ku mwana wawe yakuze arabashaka rwose? Mbwira, urumva umeze ute muri kano kanya?
Ndanezerewe, ndanezerewe cyane. Gusa nyine nari nabuze ngene ndabigenza ngo sinzi. Hari abantu twa twavuganye, ndavuga ngo arabarambaza ngo nta kuntu wabigenza ngo baze, ariko ndavuga ngo nje nta bushobozi afite kuntu boza hano. Kuko yarashatse, afite abana babiri. Afite abuzukuru babiri, abana babiri yabyaye. Ariko ndabona, ndavuga ngo nta bushobozi afite bwo kuvuga ngo yoza ngaha. Rero sinzi ngene byagenda ngo ko yoza, sinzi ngo amafaranga natanga ngo yangana gute. Bivyo nibyo ntazi mu buzima bwanjye, ariko umuntu ambwiye ngo tanga amafaranga angana ukuyoza, ariko jewe si ndabifitiye uruhushya.
Yego, birumvikana. Ariko se mwiteguye kuba mwamusuhuza mukaganira kamenya makuru yanyu hagati aho mbere y'uko n'ibindi bitungana?
Izo nibyo byiza. Nibyo byiza pe.
Noneho ndaza ku arampamagaye, reka mubahe mu musuhuze uwo niwe waruhamagaye. Reka muhamagare hanyuma mubahe mu musuhuze, ibindi bizakurikiraho. Reka ndebe ko yitaba. Ndimo ndamuhamagara, nawe ampamagara. Oui, allo?
Allo?
Oui, Jafari, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Jafari, nari nkumbaza kanya nguhamagaye ndimo ngushaka, ugize neza guhita umpamagara.
Nanjye nari nabonye apere yanyu kubera telefone yari ikiri ku muriro, ndahita ubunyene.
Yego, ni byiza. Ubu tuvugana ndimo ndavugana na mama wawe na papa wawe ari hafi, nawe uramusuhuza. None ngaho rero reka mbareke rwose umusuhuze. Reka mpere kuri wowe mubyeyi Nibizi Pascasia, umwana wawe ari hano, umusuhuze.
Hello.
Amahoro, amahoro cyane mama.
Amahoro, amahoro, urakomeye?
Ndakomeye.
Wadutoye gute?
Basha uganda batore nyine basha narabagije ndabagitiza buke buke ndabaza amakubera bari bampa inamba zira umuntu arahe yarampa inamba arampereza na address y'uwanyu maze komereza address kugira nzobaze kubera ama bica biranka ukuntu no babona uwo muntu yampaye address yarambari yatahana muherero yamaze kumpa address nicyo gutuma kubera naho urankunda kumviriza radio nkumviriza ibiganiro bintu bya TV ya Amerika niho naca telefona bwa mbere wo telefoni yacu amperezi inamba z'uwo muntu nyene uwo ohama maze kuzima cyangwa ndamutelefona ndamubwira ukuntu ikibazo fise ukuntu kimeze rambara yuko yobandondera kandi arampa ikizere yuko azobabona kubera adresse nayimuhaye
sawa ugize neza kuturondera cyane nanjye ariko nari nakumvishije ahantu wari ahantu uri ariko uwo muntu ntabwo yavuze ahantu muba muhereye
agasaro kaburaga
karo habari
amaro nisawa papa
nisawa kweli nyasa nawe
turakomeye
ego turakomeye basha turisohora kweli
sawa nanjye narakugiye n'ingore n'abantu babiri
imana ishimwe kabisa ego
imana ishimwe kweli
wadutoye nte
nikubaje uranyere ashaye mama wera na mubwiye rashukuru ukuruna gizwe jiji Amerika ijiji Amerika ndo nicyo libifashije mwo kutoka n'ukuntu
sawa kabisa
rese acharambarira ati ndakwijeje yuko abazeyi ba uzo babona
sawa kabisa yakoze pe ijiji Amerika yakoze
uko niko byagenze bujyanye n'ubundi nari ntegereje nyine kizovamo n'uko nanjye ndashimye gusa
ndashimye agasaro kawe yani kushikiriza icyumviro cy'umwana wanjye yari yarazimiye niko ndashimye n'ijwi rya Amerika basha n'imana ndayisize imbere kandi imana ibampera imigisha
urakoze cyane rwose nawe imana igukomeze ndizera nkomeje yuko uyu mwana wanyu nkuko mubyifuza bizashoboka kugira ngo abasange kugira ngo mwongere muhure kugira ngo mwongere mwishime nk'ababyeyi n'umwana ngaho rero namwe mukomeze mugire imigisha y'Imana
asante urakoze cyane
nabibabwiraga mu ntangiriro z'iki kiganiro umwana w'umuhungu yavuye muri Congo mwaka 2009 atahana na nyina yasigaye muri Congo aramushaka amusaba gutaha mu Rwanda uwo namenye Jean Claude atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru akagari ka Juru umudugudu wa Rugarama
nkuko bisanzwe nakunze kubumva kuri radio y'u Amerika ndakubumva aho murangishiriza babuza babo nanjye rero twageze mu Rwanda tuvuye muri Congo ariko nyuma tukaba dukeneye umuryango wacu nkurikiranye ijwi rya Amerika numva ariho ikiganiro kirangisha babuze babo niko gukora kuntu ubwabaga kuntu nanjye nabona uko nahura namwe ku murongo w'ijwi rya Amerika mukamfasha gushaka umuryango wanjye ariwo ndira ni Boniface akaba ari papa wanjye uri muri Congo.
Iyo uvuga ko ari muri Congo uzi neza aho aherereye?
Ndahazi.
Aherereye he?
Aherereye ahitwa Mangere muri Mufuro ahitwa muri Nganda akaba ari muri Kibua Gatonga abantu aherereye.
Hashize igihe kingana iki muvuganye?
Ntabwo twavuganye twavuye muri Congo 2009 tuza mu Rwanda naze mfite imyaka 9 ubwo uko twageze mu Rwanda mama twaramuganije kenshi aza kutubwira imva n'imvano ya data yahaturuka tuza gushaka umuryango tuza no kuwubona nawubonye muri uku kwezi kwa 12 gushize nibwo nabonye umuryango wa papa nyizina mu myaka twari tumaze mu Rwanda yose byankumbuje kumva ko ngomba no gushakisha adresi ya papa yaba ariho nkamushishikariza gutaha ko twageze mu Rwanda ko turi turamahoro na BNSP na basaba ko bariho na bashikire ko amutashe cyane ko by'umwihariko nishimiye mushishikariza gutaha ko agomba gutaha bindi dukundiye akagira mu Rwanda nabo byaba byiza cyane.
None se muri 2009 mwebwe mutaha mugaruka mu Rwanda yasigaye inyuma ku bushake yarababwiye ati mwebwe ni mugende nzabasanga i Rwanda byagenze gute nsobanuriraho ngaho mpumve neza.
Murakoze cyane. Tukimara kumva ko tugomba gutaha twebwe ubwacu cyangwa by'umwihariko ingabo za MONUSCO kuntu zazaga kuducyura papa garakiye mu gitondo turi ahantu muri mbeshi mu misozi yaho bukiye mu gitondo hacaye igikundi cy'abasirikare ingabo za MONUSCO ziciyeho zirahita hakurikira abandi basirikare namenya ko bavuga Kinyarwanda baravuga ati mutahe bavuze inshuro ziye mutahe inshuro ya gatatu papa aravuga ati si madafata abantu utahe afata abana nkuko yabafashe turi abana bane turataha tugeze mbeshi twaraye ngaho mu santere yo muri mbeshi garakiye mu gitondo umuseso mama ajya kureba papa aramubona atahe papa yanze gutaha niko mama yagarutse turakomeretse ikibuwa tugize ikibuwa twamaze ibyumweru bibiri nabwo tukimutegereje ko wenda yanahagera ko nabwo harimo gahunda ya MONUSCO n'ubundi bari barateguye hari twamaze ibyumweru bibiri tuza indege batuza ni Goma niho kuradukomeza paje aho mama avuka nyizina ubungubu tuvuga niho twakuriye naho turi majije kumenya ubwenge majije kumusore nibwo nazunguje umutwe mbona ko nkwiriye kumenya ko papa ko afite umuryango ubwo mama yakurikiye ndetse ze za punko yarazize mu mutwe adushushanyiriza uko hahoze yitwa nuko maze nanjye mfata iya mbere ndahaguruka ndagenda mu gihe cy'icyumweru ishakisha narageze aho batisha umuryango nyirizina babwira amazina y'imva n'imvano n'abo bari baturanye barambwira ngo turi iwacu ariko banshishikariza ko njya kuzana papa ntawamuzanira akaba ari bwo bakunda bakanyemera nk'umuryango nyirizina.
None Jean Claude uwo namenye uwo muryango wawe uri mu Rwanda wabusanze mu wuhe murenge mu kahe kagari ko mu Rwanda?
Okay, uri mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rukomo kagari ka Cyeya umudugudu n'ibirambo aho niho papa akomoka waneho hahoze muri prefecture ya Byumba.
Ibyo biramufasha niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya niba kiriho akaba akumva aramenya ko koko mwatandukanye birumvikana ufite imyaka 9 gusa ariko arakuzi nawe kandi azi neza aho akomoka ni mukuru. Uganira na mama wawe yigeza guhishurira impamvu papa wawe atashatse gutaha uretse gusa kumubwira ngo ufate abantu utahe iwe yigeze yumva impamvu papa wawe yanze gutaha icyo gihe?
So nyamara gutegura uko nzabonana nawe ngo mfashe nagane nawe ambwira ko papa yari umuresista n'umuyobozi w'ingabo z'abasirikare ubwo nabasobanuje neza barambwira kuti kuri ubungubu yari umuyobozi w'ingabo za FDLR ariko ubungubu nyirizo namubara mu rwego rw'abasirikare ni umusirikare ariko muri FDLR.
None niba ari umusirikare muri FDLR ukawumuhamagarira gutaha mugire u Rwanda uko rumeze magingwa ya hari programme iriho mu Rwanda yitwa Ngungwinurebe wewe mwaragiye muratura murakura urakumaze ku musore urakora kimwe n'umuryango wawe mwese mumeze neza mugire mu Rwanda hameze hate bwira papa wawe aho ari hose umubwire uko hameze unamuhishurire rwose igituma uyu mwanya uje hano ku ijwi rya Amerika umubwire uti dawe taha mu Rwanda.
Okay, murakoze cyane. Mbanje kumusuhuza niba abasha kunyumva mu izina ryaba ari umuntu abanye na mama njye ntabwo ndi mu rugo ariko mu izina ryaba na mama onamenye Jean Claude na nyirishe Boniface turamusuhuza tumukomeza tumwizeza ko ibyo mu Rwanda vote ngo inabireye mu Rwanda ni amahoro ndashaka ko yaza mu Rwanda akareba barumuza kuri we n'abarumuna be bariho ndetse namushikariza no kuza kureba abana biwe ko ari bane bose bariho n'umudamu we nawe ariho Nyangimana Jeanne na we mama
tushimiye ko aza mu Rwanda akaza iwabo yavutse akaza akavuga akaza kaza mu bintu by'abana biwe turamushimira cyane kandi tushimiye ko ari kare mu Rwanda kandi nishimiye kuzavugana nawe kuri telefoni ngo mbe nkubone cyane n'amaso ku maso kugira ngo mushishikarize gutaha kandi n'ubundi ari mu byacu ni kare mu Rwanda ndabyishimiye cyane
Jean-Claude uwo namenye urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro ukaburaga ushakisha papa wawe uvuga yuko ari muri Kongo umushishikariza gutahura uvuga yuko ashobora kuba ari mu bayobozi ba FDL niba rero akumva akashaka kugira ngo muzavugane azanyure hano ku ijwi rya Amerika tubahuze mwivuganire nk'uko bisabye umushishikarize gutaha umubwire nuko umuryango we umeze aho wagiye kusanga ukawumenya mu karere ka Gicumbi ngaho rero ukomere wonamenye ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi n'Imana yabara namwe twategereje imuzatubwira
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona Winchi kinege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya America Francine Mukashema atuye muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika yasize ababyeyi n'abavandimwe be muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahungira mu Rwanda ubu ari muri Amerika nk'uko nabibabwiraga arabashaka
ikiganiro cyanyu naragikurikiye nsanga ni ikiganiro cyiza gifasha abantu ubwo nanjye ikibazo cyatumye ngushaka nabuze narahunze 96 mpunga ngenyine ababyeyi banjye barasigara
uhungu vahe
mva muri Kongo
yego
ubwo noneho ngeze mu Rwanda nkajya ntege nkajya mbona abandi baraza nkavuga nti nabange bazaza bigeza none bigera igihe none ndababura burundu nta gakuru ntaki nkajya nshaka none abaza nkamubura nyuma muri mu 2000 nibwo naje kumva makuru barambira ngo barahari ngo baba ahantu hitwa Kasenyi muri Kongo Imbunya
yego
nyuma yaho bambira ngo tena ngo batuye ngo yirumu n'abantu bahoraga bimuka kubera intambara bimuka none ha makuru ya nyuma mfite bambira ko bari ahantu hitwa Mambasa Mambasa mu karere ka Nyanya ngo niho baherereye ubu ngubu niyo makuru mfite
ariko se washoboye kuvugana nabo abaguhaye makuru hari bakubwiye birumvikana aho baherereye ariko se bigeze bakubwira bati bafite telefoni wabashakira hari umuturanyi wahamagara ukabavugisha ari ibyo washoboye kubikora
nabajije uwo muntu ampaye amakuru ndamubwira se hari telefoni bafite aravuga ngo ntabyanzi ngo nawe ngo ni umuntu wampaye amakuru ngo bya telefone ntabyazi ndavuga none se uwo muntu wazamusaba amakuru yuzuye akakubwira neza uko bimeze aravuga ati kubera intambara abantu bose bagiye batatana naho waruzo aho umuntu yaratuye ntago ari hagituye ubwo aravuga ati uwo muhungu wampaye amakuru ntago nongeye kumubona twaherukanye ubwo ngubwo nta kundi kubonana ndetse nanjye amakuru yabo mperuka nayo ngayo
none dusubira inyuma gatoya madame Mukashema muri 1996 uri kumwe n'ababyeyi bawe muri Zaire mwari hehe mwatandukaniye he
mbo ngiye nari ntuye Ibunya mu mujyi nge nari narashatse bo batuye Kasenyi ahantu hitwa Kasenyi cyomya niyo bari batuye noneho intambara ibaye nge ndaza n'umugabo wanjye bo barasigara
ntabwo wabasezeyeho ntabwo ntibyabaye ibyo mu ntambara muratandukana
ntagusezeranaho kwabaye
uwaguhaye amakuru akakubwira aho ababyeyi bawe bashobora kuba bari n'amagingwa ya muri ako gace harabera hari imidugararo ayo makuru yaguhaye ryari kugira ngo turebe ko imidugararo ibera mu burasirazuba bwa Kongo ngo bitabageraho
aya makuru nyafite mu kwezi kwa kangaya yamaye mu kwezi kwa karindwi
ku mwaka ushize wa 2022.
Yego.
None se nta muntu wawundi wabufite ukomoka muri ako gace waba utuye hafa ukiriho magingwa ya nanyuraho akandangira akazangeza ku babyeyi bawe?
Kereka dushatse nomero y'uwo muhungu waduhaye amakuru akaba ariwe dushakisha.
Aho niho nashaka kugera. Uwo muhungu waguhaye amakuru nubwo gusa ataguhaye nimero, wafite nimero. Iyo nimero ye nayibona gute kugera ngo munyureho nshobore kugera ku babyeyi bawe?
Ehe, ubwo noneho nanjye nukuyishaka nkayikoherereza.
Yego, uzabumfashije. Noneho kugira ngo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya babyumve neza. Francine Mukashema urumunye Kongo kazi uvuga ikinyarwanda 1996 wabaye intambara mu gace mwari mutuyemo uri Bunia, hanyuma urahunga wahungiye mu Rwanda muri 1996 ababyeyi bawe basiga inyuma na nubu ntabguzi amakuru yabo kabuje hano uvuga uti ni mumfashe menye ahantu baherereye. None ntabandi bavandimwe bawe uretse ababyeyi bawe, mama wawe na papa wawe, ntabandi bavandimwe bari muri ako gace?
Ntabo.
Wari umwana umwe w'ikinege?
Oya, na abavandimwe abandi ni abana bankurikira, ninjye wari imfura.
Wari imfura. Abo bana bagukurikira bari hehe?
Nabo bari kumwe nabo na basigaranye n'ababyeyi.
Mhm. None kugira ngo binorohe akarere barimo baratwumva cyane ku ijwi ry'Amerika, kugira ngo byorohe amazina ya barumuna bawe urayibuka wayampa?
Yego, ndayibuka yose.
Bitwa bande?
Mbo umurikira yitwaga Batamuriza Furaha.
Yego.
Ukurikiyeho bamwita Musabende Dada.
Yego.
Mbo hagakurikiraho Nyiramatama Zawadi.
Yego.
Hagakurikiraho umwana w'umuhungu witwa Bahati Amani.
Yego.
Nabo ngabo nzi niba haravutse abandi ntago mbizi.
Hanyuma ongera unatwibutse wibutse abumva ijwi ry'Amerika, benshi bazadufasha kumenya ababyeyi bawe bari, wongere ubibutse ababyeyi bawe, papa wawe na mama wawe, amazina uyivugire kugira ngo babyumve bumve ko ari wowe ubashaka.
Ego, papa wanjye yaritwa Emile Ruseka Emile.
Mhm.
Bo mama yitwa Nyiramugisha Maria.
Mhm.
Maria ariko bakwindaga kumwita Mary.
Mhm.
Bo nanjye akazina bakundaga kunyita papa na mama bakundaga kunyita Mamea, nibyo zina bakoreshaga no nabaturanye bose nibyo bari bazi Mamea.
Ah. Nakazina keza, nakazina keza. Nange nakuze hari umuntu nubaha cyane abantu bitaga Mamea. Ubwo rero nakazina nubaha cyane. Mukashema, niba ababyeyi bawe bakumva bakaba bariho, aho bari hose ababyeyi bawe nibutsa bumva ijwi ry'Amerika kwari Emid Ruseka, akaba n'umubyeyi wawe, mama wawe, Maria Nyirampumugisha, hari n'abarumuna bawe wampaye, nimba nibuka neza wambwiye yuko ufite umuto muri bo yitwa Bahati Amani, hakaba Nyiramatama Zawadi, hakaba Musabende Dada, hakaba na Batamuriza Furaha. Abo bose niba bakumva, nkunda kubikora mu kiganiro agasaro kaburaga ntanga umunota umwe kugira ngo uwo twicaranye mu kiganiro abwire abo shabashakisha, ababwire ikimuri ku mutima n'impamvu yamuzanye nyirizina kuza hano kubashakisha, babwire ijambo ushaka kubabwira ry'urukundo.
Ijambo nshaka kubabwira, niba banyumva aho bari hose, ndabakunda cyane, bari munabanje kandi narabakumbuye urukumbuzi rwinshi. ubwo nkaba mbabwira nti aho bari hose bahari bazamenyeshe ko bakiriho kandi nkaba mbakangurira kuzaza nabo bakaba bansangaho ndi mu Rwanda niho nahungiye nabo baza u Rwanda rukabakira bakazabona inzira yo kugera aho nageze nanjye.
Francine Mukashima urakoze ndizera yuko iyo mpuruza ababyeyi wawe bayumvise. Umuntu wese wumva ijwi rya Amerika atuye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari umukongomani uvuga ikinyarwanda akaba azi abo Francine Mukashima ashakisha ababyeyi be nireruse kwa na Nyirampumugisha Maria kimwe na nabarumuna be ubu barakuze batamuriza furaha musabe nde dada Nyiramatamaza Wadi na Bahati Amani abo bose Francine Mukashima arabashaka mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Madam Mukashima ndagushimiye cyane kuba warategereje ndahamya ko wagize kwitonda gukomeye no kwizera ko nzaguhamagara nabikoze ngaho rero ndagushimiye ugira amahoro y'Imana.
Na urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Muri kano kanya ndakira umugabo ushaka umwana yabyaye hashize imyaka 22 batandukanye umwana yajyanye na nyina muri Tanzania. Uwo nakira ni Jean Sengabo atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Nzige akagari ka Murama umudugudu wa Gasharo.
Kireke nzanye ku gasaro ka Buraga nabyaranye n'umuntu ubuhuri bibiri ya n'umudamu bita Nyirabeza kugira n'umwana bita Byiringi ariko uwo mwana yamujyanye Tanzania afite imyaka yari afite nk'amezi atatu umwana yari atarakura umujyana bambwira ko bagiye mu nkambi aho bita Iruma ariko ntabwo nzi iby'ingo umwana akiriho cyangwa se nyina akiriho kuko narategereje icyo gihe cyose nta muntu nigeze mbona nta n'amakuru y'uwo mwana nzi anaya nyina numvise agasaro ka Buraga numva abantu babuze ababo barababona nanjye mutekereza uwo mwana ndavuga ati nitabaje agasaro ka Buraga uyu mwana ushobora kumubona ariko sinzi nimba akiriho cyangwa atakiriho.
None nyina ajya guhunga ava mu Rwanda ajya Irumasi ya Tanzania hari ryari hari muhe mwaka?
Hari mu 2002
yahunze ava mu yihe ntara?
Mu ntara y'Amajyepfo.
Mwari mutuye he neza neza?
Twari dutuye i Muganza ku kagari ka Muganza.
I Muganza ndaharuzi. Hanyuma se Nyiraneza mwarabanye mwari nk'abagabo n'umugore cyangwa se mwari kundaniraga umubyaraho umwana?
Nyirabeza ntago tuba twaraganiraga mubyaraho umwana yari umudamu uri aho ngaho gusa tuganira nza kumubyaraho umwana.
Ajya kujya Irumasi yagusezeyeho?
Oya ntabwo yasezeye kuko yajyanye na mushiki wanjye n'uwo mushiki wanjye nawe sinzi uburyo sinzi ukuntu yagiye nawe sinzi amakuru ye ntabwo ndamenya amakuru yiwe nimba yaba akiriho nawe nimba ataba akiriho ntabwo mbizi.
Muri makeya nubwo bwose ushaka umwana wawe n'uwo mwamubyaranye ariko hari na mushiki wawe utazi aho aherereye?
Hari mushiki wanjye ntazahereye hari na mukuru wanjye ntazahereye mbese nyine te ko uwo mwana nabashije kuvugana agasaro ka Buraga nikambugisha ashobora kuzasaba ko na mukuru wanjye namurangisha na mushiki wanjye namurangisha agasaro ka Buraga ntabwo kajya kajya kumva mubyo abantu babasababo n'abantu mbitabaje.
Yego, mushiki wawe wajyanye na Nyiraneza yitwa nde?
Bamwita Nyiramajangu w'Imana.
Nawe yavuye mu Rwanda yaratuye Muganza ahava ajya muri Tanzania?
We yaratuye Muganza aza ubwo yaraje azanye abana yaravanye muri Tanzania abasigira papa. Abasigiye papa we igihe cyarageze mu 2002 ahita asubira Tanzania abana bato mu Rwanda yasize abana batatu.
Naho se mukuru wawe we yitwa nde?
Mukuru wanjye yabaga mu karere ka Gikonko tuvugana ndetse n'umuryango tuvugana dusurana ariko nyuma mukuru wanjye kumubura turya yuko ngo hari umusirikare bamujyanye ngo muri ko ngunani Bugande ariko uwo musirikare kubera ko hari nomero we yaduhamagara aho gahoza ari kuri WhatsApp za nomero ntabwo twongeye kuzihamagara mu zikundi.
Yohani Sengabo, ndagushimiye cyane, ngushimiye cyane ubwo butwari n'ubugabo ku bagabo benshi. Hari bamwe batinya kwemera abana babyaye bagahora bahunga kandi barabikoze ku bwende bwabo. Ngaho rero ukomere, ugira amahoro y'Imana. Wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Ukuri namwe Imana
bamugira. Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Umwana w'umuhungu Edward Nzabakuriraho yagiye gushaka akazi ku Gisenyi, asiga umubyeyi we n'abavandimwe be mu Gisovu. Nyuma y'imyaka 28 baramushaka. Turakira nyina Nyirabarube Everina, atuye mu karere ka Rwamagana, akagari ka Runyinya, umurenge wa Gahengeri, umudugudu wa Kiyove.
Nari ntekereje ko muzamuhamagara kuko nari umuyobozi umuhamagarira arambwira ngo yanditse biragenda bari kuri murahamagara niba mwarabibonye niba mutarabibonye ntabizi.
Narabibonye rero ndaguhamagaye, none mbwira akawe ya ndirimbo, banza umbwira akazina kawe, witwa nde wa mubyeyi we?
Nitwa Nyirabarore Everina, ariko mbere nitwaga Everiana ku ikarita hasohoka Everina.
None rero ibintu bikomeye biratangiye. Mbwira washatse kuza muri kino kiganiro, niki kikuzanye muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga?
Nabuze umwana yagiye muri 94 babiringo bunu naramubuze sindamubona.
Uwo mwana se yagiye ajyahe?
Uwo mwana Jenoside yabaye ari Gisenyi, ntabwo yagarutse, yarahunze ntabwo yagarutse.
Yari afite imyaka ingahe?
Yavutse muri 2001.
Ubwo nuvuga ko yari afite imyaka 23 muri 1994.
Yashoboka.
Yakoraga iki muri 1994?
Kuko yari umusore yimeraga Igisenyi.
Yabaga ku Gisenyi, ariko se yahakoraga kahe kazi?
Ntabwo kazi, yagiye ku Gisenyi. Yagiye ku Gisenyi hageze intambara iritera ntiyagaruka.
Hari abavandimwe mwari mufite ku Gisenyi, hari inshuti mwari mufite ku Gisenyi, hari inshuti yari ahafite se, yari yagiye agiye kuhashaka akazi. Niki cyari gitumye ajya ku Gisenyi icyo gihe?
Yagiye yishakira akazi agira ati nireyo.
Kuva icyo gihe ntabwo yongeye kubahamagara ngo ababwire amakuru? Mbese intambara yarateye, muraburana, uramubura, ntuzi nimbara mbutse ngo ajye muri Zaire ya kera, ntabwo uzi niba yaragarutse hino agana Kigali, nta makuru uzi?
Abahungutse bambwiye ko yagiye kumushakira mu nkambi yari Nyamasheke, arambuka ko ariho mpuka ashaka mu nkambi y'Abanyagisovu kuko ariho twari dutuye, ngo arambura niko bambwiye.
Ni ukuvuga yuko yarahunze agera muri Zaire, aza kumanuka hepfo, aza kureba abahunze baturuka za Nyamasheke. Wowe wari urahungiye mu yihe nkambi?
Yewe nari ngiye mu Gisovu, ariko ntabwo nigeze mpunga.
Ntabwo wahunze, wagumye iwanyu?
Ntabwo nigeze mpunga, n'abana banjye bose ntabwo bigeze bahunga, uretse ko bambwiye ngo yabanje kuba i Bukavu ngo hafi ya Tange.
Abo babikubwiye yuko yagushatse? Yego.
Ibambe ko yanshatse bakambo. Undi muntu yarambwiye. Undi muntu yarambwiye ngo yamubonye ngo ahantu ntikiwuha ngo mu isoko.
Uyu muhungu wawe Edward, niba kumva muri kano kanya, ni iki kindi ushaka kumubwira? Birumvikana hashize imyaka 20 n'umunani, igihe kwa 29 utazi irengero rye, uje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga umushakisha. Niba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira mbere yuko turangiza ikiganiro?
Umwana wanjye ntiyari imfura yanjye, naramukundaga cyane.
Yego.
Aramutse agihumeye ku mwuka wazima, yambwira akanyura ku ijwi rya Amerika akambwira ko agihumeka, ariko cyane ndifuza yuko yataha u Rwanda kuko ari amahoro. Yagiye dutuye ahantu igiko muri gisovu kuko ahirwamagana nahimutse nahaje we yaragiye ntazi ko mpari ahantu narindi ni muri gisovu hari komine gisovu ahantu hari hitwa diko.
Urakoze cyane Evelina Nyirabarobe, nizere ko umuhungu wawe Edward nzaba kuriraho akumva akazanyura hano ku ijwi rya Amerika nk'uko ubimushishikarize kugira ngo dushobore kubahuza. Ngushimire cyane kuba waritabaje abagira neza banyuranye ukavuga uti ngomba kugera ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Byambereye ibyishimo bikomeye kukwakira mu byeyi, ukomeze urwo rukundo kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Nandi ndabashije abashaka igihe kirekire ndabura none Imana irabamaye ibunuma muko Imana ibaje imigisha yani ikabanyije.
Urakoze cyane
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994, abana babiri w'amahoro Vanessa na Ntakirutimana Jules bakomoka Ibyumba bajyanywe muri Canada. Uwitwa Bazizane Odeta arabarangisha na nyina wabo wa Ntakirutimana w'amahoro, akaba umwana w'umuturanyi ari mu Ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Ngondore, umudugudu wa Bukamba.
Wendi niwe umuturanyi duturanye.
None se muramukazi wawe ni wakubwiye ngo uzamurangishirize uwo muturanyi yaragutumye, kubera iki ari we ubarangisha?
Impamvu rero muramukazi wanjye we amaze kubyara uwo mwana yitaba Imana.
Yego.
None impamvu ndangisha n'uwo waturanyi ni uko aba bajyanye bohereje ifoto bayiho abo bana bundi niyo ngiyo nabohereje.
Aba bajyanye ni bande?
Ababajyanye bajyanywe na Serge Frene na Seri Colombe n'abakanadiyeni.
Abo babikira babagahe babakuye hehe abo bana?
Ababikira rero ubundi babaga Ibyumba mu ishuri ryari Hariyeri Social, ubu ni Groupe Scolaire Notre Dame du Bon Conseil.
Yego.
Noneho bari mu nkambi, bakoraga mu nkambi Rusine. Niho babakuye rero babajyana Kacyiru.
Uyu Sero Gislaine na Sero Colombe, akazi kabo kari gushakisha abana, kwari gufasha abana, bakoraga iki muri izo nkambi?
Ubundi nyine babigishaga muri sosiyari n'ababikira b'abakanadiyene bo muri sosiyari.
Yego. Yego.
Noneho rero ubwo baje gufasha abo bana gushaka abana, bakajya ndetse bapfuye batagira kivurira, batagira gute ababyeyi babo basize, bakabajyana rero Kacyiru bakabashyirayo, bakabafashirizayo. Intambara rero iteye muri 1994, bahita babahungisha babajyana muri Canada.
Ninde wakubwiye ko babajyanye muri Canada?
Wabimbwiye ni uwabanaga nabo yitwa Mukandezi Amerika.
Yego.
Yashakaga nawe kwiha Imana abana nabo rero. Noneho abo bana bagezeyo, ubunguwo wacu yaramumenye kuko yabo nyirondoro.
Yego.
Amwitaho rero akajya bamenya, ubwo niyo foto niyo bayizanye muri 1997.
Uyu nguyu Emerita ari arahungaho mu Rwanda?
Yari mu Rwanda, ari Kigali rwose, ni nimero ze nazishyize kuri iyo baruwa.
Hanyuma se uyu mwana wa muramukazi wawe yitwa nde?
Uwo mwana wa muramukazi wanjye rero amazina ye aranyuranye kuko anyuze mu biganza by'abantu benshi. Yaravutse nyina yitaba Imana, amaze kumwita izina rimwe ryitwa Birori, amusigira murumuna we witwa Mukashari Angelique. Murumuna we nawe yamuhaye mubyara witwa Sofia Nyirantamari. Sofia Nyirantamari nawe niwe amushyikirije abo bazungu bamubajije izina kuko atari arizi, amwita Ntakirutimana Jules. Noneho abo bazungu ngo bamwitiye Ive, ibyo nabibwiwe na Emerika.
Ariko irya Ntakirutimana aracyarifite?
Ntabwo mbizi byo pe.
Ababikira Gislaine na Colombe ntibakiriho?
Gislaine ngo yitabye Imana, ariko Seri Colombe ngo arahari,
ari muri Canada mu kigo cy'ababikira bene wabo babaga Ibyumba muri 1994. Uyu nguyu wundi we w'umuvandimwe w'umuturanyi ushakisha, mbwira amakuru ye, mbwira nawe yageze ku Kacyiru ati babajyaniye rimwe?
Uwo rero ngewe nabakiriho nimero za musaza we, niwe mushora kuzabaza imakuru zabwira amakuru ye neza nawe nyina yitabye imana bamujyana ise niwe bamwitangi
urambwira ko mukuru we n'uyu nguyu karya tasiyane
yego
muko ise yamwitangiye muhaye ndi yamuhaye bano babikira
yamuhaye bo babikira
icyo gihe abatanga yari mu nkambi yamutanze kubera ko adashobora kumurera birumvikana ko wawe yagiye kubera ko muramukazi wawe yaramaze kwitaba imana uyu wundi we nabo yagiye kubera ubushobozi buke nta kirera afite
yawe nyina yaramaze kwitaba imana nawe
ko nduzi yakuzaniye ifoto ndavuga wambye yuko yitwa Mukandezi Emerita ntabwo yashoboye kugufasha kugira ngo mushobore kubaza ababikira niba haraga kurukabana afite iriya foto yaguhaye yakubye kwa indi wayimuhaye
ndese we yaje avugana nawe ababikira yaje avugana nabo bakamune nabo bamuhaye iyo foto na adresse z'icyo kigo we arazifite Emerita
Bazizane Maria Odeta ndagushimiye cyane kuba wafashe uyu mwanya mbere nitwumvikanaga ariko ubu ngubu rwose bimeze neza aho ngaho ingondore ndumva ibyuma bisakaza amajwi bihagera neza ngaho rero ugira amahoro nkwifurije gutangira umwaka neza uzagire amahoro menshi
namwe rwose murakoze cyane Imana iba umugisha pepepepe utavangiye
yego urakoze cyane nawe ukugereho
n'ukuri rwose pe
ngaho rero mugoroba mwiza
murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona Wichi kinege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbere yo gusubiza studio ndifuza gufata uyu mwanya ngashimira abantu bose bamaze iminsi bagaragariza ku rubuga rwa Facebook ko bakigikiye kandi bashima umurimo dukora ndagushimira cyane wowe Clarisse Kayisire mukunde nte umunya Canada ukomoka mu Rwanda wafashe umwanya ugaha umwanya wo kwisonga wa gatanu w'ineza vendredi de gratitude ikiganiro agasaro kaburaga gifasha benshi mu kugarura amahumbezi yo kwizera mu mutima mwabaye benshi mwamutije umurindi muvuga ibigwi ikiganiro mbakorera mpimbawe ijwi rya Amerika nimwe tubereyeho nimwe dukorera abashima ibyo dukora mu izina rya bagenzi banje ndabashimiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 6 3 4 6 nongere nyibasubiriremo 001 2 0 2 7 4 6 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
tuvugana ku ijwi rya America agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro